kama hewa ziwenyea wa Uganda. Balamu siza nyo mchagayo nsainso kubala wa mwena. Nga tugenda kusomesebwa ekigambo kya Mukama tuongere ekiseera kino gyali mukusaba. Kitaffe omwagala tukwebaza nnyo olw'okubeerawo ku masekati gaffe mu ngeri enjawulo amakya ga leero. Era tukwebaza ayi Katonda waffe olw'ekigambo kyo ky'otuma n'olabirira okutuukiriza. Tusaba amakya ga leero ffenna abakiwulira era bonna abalikiwulira emirembe n'emirembe tube ng'oyogera naffe. Buliwo yogera nafai Katonda waffe ng'okoma ku mitima gyaffe ng'okoma mu ndowooza zaffe na buli nsonga z'obulamu bwaffe ozikyusa n'amaanyi g'ekigambo kyago agatonze ensi na byonna ebigirimu. Tukwebaza olw'okubikirwa n'okwolesebwa by'otwongera amakya ga leero okutweyongeza ebuziba okumanya n'okutegeera. Tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulimba bw'ogezaako tubbako ekigambo kino mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama yeebazibwe. Omulamu wange okusomesa wakaffe amakya ga leero guli Mukama Katonda asuubiza n'atuukiriza. Mukama Katonda asuubiza n'atuukiriza. The God who promises and fulfills. Tugenda kusinziira mu Luberebere essuula ey'ekkumi n'ebbiri, tugendeko katono mu ntandikwa z'essuula ey'ekkumi n'essatu. Nga bwe nali nkyajudde omulundi oguwedde, essuula yaffe eno eya leero yeetandika ekitundu ekyokubiri ekikulu mu kitabo kyaffe eky'Oluberebere era eky'entandikwa. Ng'omulamwa gwakyo omukulu bwe bulamu bw'omusajja Ibulaamu era eyatuumwa Ibulayimu. Musa gwe yawandiikako essuula kkumi na ssatu nambirira, omusajja amanyiddwa nga jjajjaffe abakkiriza era okukakasa amaanyi ga Mukama, ab'eddiini z'Ekiyisiraamu, Abayudaaya awamu n'Abakristaayo mu nsi yonna balina enkwaso y'okukkiriza kwabwe mu musajja ono Ibulaamu oba Ibulayimu. Ku basajja bonna aboogerwako mu Bayibuli, Ibulaamu oba Ibulayimu yayitibwa mukwano gwa Katonda. Jakikebera okikakase mu by'omu mirembe, Second Chronicles, mu by'omu mirembe ekyokubiri, essuula eyabiri, olunyiriri olw'omusanvu. Weeyongere n'okikakasa mu Isaaya essuula eyana mu emu, olunyiriri olw'omunaana, awamu ne mu Yakobo essuula eyokubiri, James essuula eyokubiri, olunyiriri olw'abiri mu ssatu. Ezikakasa zonna gamazima ddala Ibulaamu we yali amanyiddwa nga mukwano gwa Katonda. Era n'empandiika ku bulamu bwe mu kitabo kino eky'Oluberebere era eky'entandikwa etulaga amazima g'ebyawandiikibwa byonna ebya mu Bayibuli obutabeeramu oba obutabaamu kyekubirira, kubanga tulagwa obulamu bw'omusajja bwonna ebirungi n'ebibi. Olwo mu byonna ne tufuna eky'okuyigirizibwa ekituufu, ekirambukufu, ekijjuvu ku ebyokulabirako ebya nnamaddala. Okakasa nti engero za Bayibuli si nfumo bufumo, si njiye. Mukama yeebazibwe. Ng'omukkiriza bingi nnyo bye neesunga okuyigira ku bulamu bw'omusajja ono era bye ntusoomooza ffenna, okuba nti Omwoyo Omutukuvu nga bwe tumanyi nti ejjajja w'abakkiriza by'anaatuleetera okukakasa ku bulamu bwe engeri gye tugwanidde okutambulizaamu obulamu bwaffe obw'okukkiriza. Weewaawo. Mulamwa gwaffe ogwa leero Mukama Katonda asuubiza na tuukiriza tulagwa Ibrahim bwayingizibwa mu kifaanani ng'omuntu ngaffe eyalondwa Mukama mubanji olw'ekisa kye n'okwagala kwe n'asalawo amweyoleseze mu bujjuvu bw'ekitiibwa kye era nga wadde ng'abantu taabe mwesigwa entakera eri Mukama ye Mukama atali mwana wa muntu kwekyusa asigalira ddala ku nsonga y'okwagala kwe atuukiriza mu bulamu bwa Ibrahim oba Ibrahimu n'amutuukiririzaamu okwagala kwe kwonna era olw'obuyinza bwe obw'ekitalo nga Timoseewo ekyokubiri esula ey'okubiri olunyo lw'ekkumi n'essatu we lutugamba 2 Timothy esula ey'okubiri olunyo lw'ekkumi n'essatu we lutugamba nti ffe bwe tuba nga tetubadde beesigwa ye Mukama asigala mwesigwa kubanga teyeewakanya teyeegaana mbala ye kama yebazwe. Tusomeyoko mu nnyiriri z'essuula ey'ekkumi n'ebbiri nga Musa we yalutugerera nti awo Mukama n'agamba Ibrahim nti va mu nsi yannyo ne mu bantu bo ne mu nnyumba ya kitaawo ogende mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era ndikuwa omukisa n'erinnya lyo ne ndifuula kkulu olyoke obeere omukisa. Ndiwa omukisa abo abakusabira omukisa era buli alikukolimirira nange ndimukolimiranga. Era mugwe amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Bwatyo Ibrahim n'agenda nga Mukama we yamugamba ne Luti n'agenda wamu naye. Ibrahim we yaviira mu Kalani yali aweza emyaka 75. Ibrahim n'atwala mukazi we Salayi ne Luti mutabani wa muganda we ne byonna bye baalina bye baali bafunye n'abantu baabwe be baafunira mu Kalani ne basitula okugenda mu Kanani. Era we baatuuka mu nsi ya Kanani Ibrahim n'ayita mu nsi n'atuuka mu kifo ekiyitibwa Sekemu awali emivule gya Mole. Mu biro ebyo Abakanani be baali mu nsi omwo. Awo Mukama n'alabikira Ibrahim n'agamba nti ensi eno ndigiwa abo abaliva mu ggwe. Awo Ibrahim n'azimbira eyo Mukama ekyoto eyamulabikira. Bwatyo n'alaga ku lusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba obwa Beseri n'asimba eweema ye nga Beseri ali ku luuyi olw'ebugwanjuba ne Ayi ng'ali ku luuyi olw'ebuvanjuba. N'azimbira eyo Mukama ekyoto n'akoola erinnya lya Mukama. Ibrahim n'eyongera okutambula ng'ayolekera Negevu. Nyore kumi ne wagwa enjala mu nsi bwatyo Ibrahim n'aserengeta e Misiri asengukireyoko eyo kubanga enjala nnyingi yali mu nsi ewowaabwe. Bwe yali anaatera okuyingira mu Misiri n'agamba Salayi mukazi we nti manyi ng'oli mukazi mulungi era mubalagavu era Abamisiri bwe bali kulabako baligamba nti ono ye mukazi we kale bali nzita naye ggwe ne bakuleka ogambanga nti oli mwannyinaze njoke mbeere bulungi ku lulwo n'obulamu bwange buleme kubaako kabi buwone ku lulwo. Ibrahim bwe yayingira mu Misiri Abamisiri ne balaba Salayi nga mukazi mulungi nnyo. N'abakungu ba Falaawo bwe baamulaba ne bamutendera Falaawo ne bamutwala mu lubiri lwa Falaawo. Ku lwa Salayi Falaawo n'ayisa bulungi Ibrahim. Ibrahim n'aweebwa endiga n'ente n'endogoyi naba weleza abasajja, naba weleza abakazi, nendogo yenkazi, nengamira. Naye Katonda n'aleetera Farawo n'ennyumba ye endwadde enkambwe olwa Salaayi, mukazi wa Ibulaamu. Awo Farawo n'ayita Ibulaamu n'amugamba nti, kiki kino ky'onkoze? Lwaki tewantegeeza nti mukazi wo? Lwaki waŋŋamba nti mwannyoko? Ne mutwala okuba mukazi wange. Kale kaakano mukazi wo wuuno mutwale mugende. Farawo n'alagira abasajja be ebikwata ku Ibulaamu. Ne bamusindiikiriza n'ava mu nsi ey'Emisiri ne mukazi we ne byonna bye baalina. Kama yebazwe. Kubanga Mukama Katonda waffe atumanyi bulungi nnyo obuva n'amagenda n'enkomerero. Takulagana naffe mu nteeseganya wabula akulagana naffe mu biragiro ebitwetaagisa ffe okumukkiririzaamu n'okumwesigira ddala. Olwo ffe tusobole okuganyulwa mu ntabagana zaffe naye. Kama yebazwe. Aba kubanga akulagana naffe mu nteeseganya, olwo entabagana zaffe ne Mukama zanditubadde nawo mu ntuufu. Kubanga ng'abantu okimanyi. Gw'oyagala kumakya akawungeezi oba omukyayi, sikyo? Noolwekyo Mukama Katonda engeri gy'atumanya obulungi ennyo atabagana naffe mu ngeri y'ebiragiro ffe ebitwetaagisa okumukkiririzaamu n'okumwesigira ddala olwo tusobole okuganyulwa mu ntabagana zaffe naye nga bwe yalagira Ibulaamu mu lunyiriri olusooka lwe yamuwa ekiragiro ky'okuva mu nsi yaabwe eyiye mu Uri amutwale ye gy'anaamulaga. Ekireetero ekyo kwe kubanga Abebulaniya 11 lwe lugamba lwe tumanyi abasinga nga twalukwata bukusu. Olugamba nti naye awatali kukkiriza toyinza kusanyusa Katonda, nti buli ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti Katonda waali era n'abo abamunoonya n'obwesigwa abawa empeera. Weewaawo y'ensonga lwaki Mukama akulagana naffe mu ngeri y'ebiragiro bye tulina omukkiririzaamu nga tubigondera olusobole okuganyulwamu mu ntabagana zaffe naye. Kubanga kye kyokka ekitusikiriza okuba n'okukkiriza okumuleetera okutusiima okuba ababe. Mukama yebazwe. Olwo nga bwe tubuulirwa mu Baebulaniya essuula ey'11 olunyo lw'omukaaga, mutuwa empeera mwe tulabira nga Mukama we yasuubiza Ibulaamu ebisuubizo bye yamuwa nga bwe tubuulirwa okuva mu lunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu. Kama yebazu. Ebisuubizo bya Mukama ebiba bijjudde omukisa gwe mwe mubeera empeera zaffe oba empeera yaffe olw'obuulize bwaffe gy'ali. Weewaawo. Engero 10 Proverbs 10 olunyiriri olw'abiri mu bbiri lutugamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagatta buyinike bwonna wamu nago. Mukama yebazwe. Mu bufunze tulaba nga Ibulaamu Mukama yamusuubiza okumufuula eggwanga eddene era na buliwo kaakano tumanyi nti Isirayiri ly'eggwanga erikyasinze obututumivu mu byafaayo by'ensi yonna. Weewaawo. Ate nga tumanyi nti ne mu mirembe egijja ekyo kye kijja okwongera obwengezi okutuukirizibwa nga n'obwakabaka bw'ensi zonna buweddewo. Sikyo? Ekyokubiri mufunze mu byamusuubiza kwe kumuwa omukisa n'erinnya lye alifuule ekkulu era na kati bwekityo wechiri ngawe nakimenye ko waguruko sicho atera wechiriva emirembe ne mirembe amina we wao ekirala kwe kubanti yamusubiza obukumi obwenjawulo obukumi obusibukira ne mu matwali ziite realms agomwoyo yamusubiza obukumi obusibukira ne mu spiritual realms we amugamba nti alikuwa omukisa ni mu omukisa alikukolimira ni mu kolimira mukiraba mukyetegereza ekiraba kwe kuba nti yamusuubiza okumufuula omukisa eri amawanga gonna mu nsi era nga tumanyi bulungi na kaakano olw'enjiri ebuulirwa amawanga gonna erituukiriza obwakabaka bwaffe obw'obusika bwaffe ng'abaatondebwa mu mbala y'obuntu bwe tuweebwa bwe tutyo omukisa gwa Ibulayimu jjajjaffe jjajjawo okukkiriza mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe na bwe kityo nze ne weyandibadde nze oba ne weyandibadde ggwe Ibulayimu yagondera bugondezi kiragiro kya mukama bwe tujjukirako emabega gye twaliko katono omunaala gwa Babeli abaali baguzimba baali banoonya erinnya ekkulu sikyo baali banoonya obukuumi baali banoonya okulaakulana weewaawo mu ngeri zaabwe bo nga bwe baali bateebereza okubifunamu kyokka kaakano mukama atuukidde Ibulayimu n'abimusuubiza era nga mu mbala y'obuntu ekyo kye kireetera obujjuvu bw'obumativu bw'obutonde bwaffe weewaawo byonna bye tuba tuluubira oyinza okuba ng'ogamba nti nze si kye nnuubira naye nga ojja kusanga kikwasibwa ku ebyo ebisatu mukama yeebazibwe n'olwekyo bw'atyo Ibulayimu yasitukirawo n'agondera ekiragiro kya mukama kyeyali amuwadde kubanga kye kyokka kye kyamuweesa enkizo ey'okuba n'okukkiriza okutugwanidde ate ffeffe n'okulabiramu ng'abayite be abayite ababa abalonde ba mukama olw'ekisa kye ekingi n'okwagala kwe okungi okuyitirivu nti ebiragiro bya mukama byonna byatuwa biba birimu embala ez'essatu enkulu okutubeezaawo emirembe n'emirembe okutukulaakulanya n'otukuuma n'okututuukiriza kama yeebazibwe bw'atyo Ibulayimu n'ava e Kalani nga bwe tubuulirwa mu lunyiriri olw'omusanvu n'agenda e Kanani mukama n'amulabikira eyo ng'atuuseeyo n'amugamba nti ensi eno ndigiwa abo abaliva mu ggwe ng'amukakasa nga wamuwaddewo weewaawo olwo ne Ibulayimu n'asinza mukama kama yeebazibwe omuntu waakuwa omwebaza sikyo naye Katonda waakuwa okola ki omusinza mu kumwebaza kama yeebazibwe kyokulabirako kiikino mubuliwo nti naffe abayite oba abalonde ba mukama bwe tuggibwa mu kizikiza mu bwakabaka bw'ekizikiza ne tuyingizibwa mu bwakabaka bw'ekitangaala kyokka wadde tubeera mu weema zino ez'emibiri gyaffe twewaayo ne tuwaayo emitima gyaffe eri mukama okumusinzanga sikyo mukama yeebazibwe ne Ibulayimu bw'atyo we yatuusibwa mu nsi tiyalina kyapa kyamukwasibwa kwe kwata weema n'agisimba abeere omu paka waaliweebwa ekyapa wewaawo era kwe kuwaayo omutima gwe n'akuma ekyoto okusinzanga Mukama oba okusinzizaako Mukama mu ekyo ekiseera kye yalimu mu biro ebyo nga naffe kitugwanidde okukolanga nga tubeereddwa Mukama olwo ntwegazaanyiza mu ye mu nsi ensuubize mu mwoyo n'ebyoto ebikoledde okwagala eri Mukama Katonda waffe ng'olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda buzitubuulira Mukama yeebazwe naye nga tweyongera okulaba mu lunyiriri olw'ekkumi mu nsi ensuubize mubaamu ebiseera eby'ekyeya kiteebereze nti ensi ensuubize gy'olagiddwa okugenda kyokka era mubaamu ebiseera eby'ekyeya nga bino by'ebiseera oba ebiro oba ennaku eby'okugezesa era okukuza okukkiriza kwaffe mu Mukama olwo tusobole okweyongera okukula mu ntabagana zaffe naye Mukama yeebazibwe olwo tusobole okukuzibwa mu miganyulo gy'emikisa gyaffe okuva gy'ali kubanga bwe tutuusibwawo oba bwe tutuusibwa mu nsi ensuubize ne tubeeramu ne tumanya Mukama nga bwe tuba tumutegedde wataba biro oba biseera by'ekyeya tetukuzibwa mu kukkiriza era ekyo kituleetera okuzingama mu kkula kwaffe mu ntabagana zaffe naye kubanga ekintu ky'omanyidde tokissaako nnyo ssira okusinga ekyo kyowaakafuna sikyo y'ensonga lwaki buli kimu ekiramu kirina okuba nga kikula mukitegeera bulungi kubanga mu kkula kwakyo mwe muli okwongezebwa kw'emiganyulo gy'omukisa gwa Mukama oba mwana oba kimera oba kizimbe oba buweereza oba kintu kyonna nga kimanyiddwa ng'ekiramu ekireeteddwa Katonda omulamu kirina okubaamu okukula kubanga mu kkula mwakyo mwe muli okukula oba okukuzibwa kw'entabagana za Mukama mwe tujja ebyo ebirungi byonna byatwagala okweyongereramu Mukama yeebazibwe kye kireeta nno okubeezebwawo kw'ebiro oba ebiseera eby'ekyeya mu nsi zaffe ensuubize Mukama yeebazibwe awo nno we tulabira Ibulayimu agwa kubanga nga naffe wandibadde gye tuli embeera yamuyitirirako olwo n'ava ku Mukama n'akkirira emisiri era okugendayo teyeebuuza Mukama tugambibwa nti yakola ki yakkirira si kwekugwa kubanga buli akkirira aba akola ki aba akendeezebwako si kyo n'olwekyo mu kukkirira okwo gye yagwira olw'embeera okumuyitirirako teyeebuuza Mukama ng'ate bwe tuliraba mutabani we Isaaka akola era Isaaka we yabuuza Mukama yagaanibwa mu lubereberye essuula eyabiri mu omukaaga nyinza okuluwandiika n'osomayo oluvannyumako olubereberye essuula eyabiri mu mukaaga ky'okulabirako eky'embeera eno Ibulayimu gye yalimu Ibulayimu jjajjaffe gye yalimu kyekyokulabirako naffe kituukako fenna weewaawo nti weewaawo nti nga tuyingiziddwa mu nsi zaffe ensuubize ofunye omulimu oba ofunye obufumbo oba otandise ky'otandise n'oteebereza nti ha kati ntuuse we ntuuse Mukama n'agamba nti tonnaba nno munnange tonnaba bingi nnyo ebijja gy'oli n'ateekawo akaseera k'ekyeya kiba kitugwanidde mu biseera ng'ebyo okumwebuuzaako kyate nga binzijidde ebiseera eby'ekyeya mu nsi yange ensuubize si gwe wansuubiza kino na kino na kino nga bwe twalabye mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri eno olunyiriri olw'okubiri n'olw'okusatu okunkuza okunkulaakulanya okunkuuma okundabirira okunfuula omukisa sigwe yansuubiza ate kijja kitya nti ndi mukyeya kaakano ne tutaba abo abanayanguyirwa okutuusa ebigere byaffe tukole ki tukkirire weewaawo ekyokulabirako kyenzigyeyo ekya lubereberye 26 mukama weyakisobozesa okutuukayo nti ya Isaaka ekyeyawe kyamuggira mu nsi gye yalimu yeebuuzaako mukama nti nsigale wano oba ŋŋende mukama n'amugamba nedda toserengetawa Misiri sigala mu nsi era Isaaka tubuulirwa nti yasiga mu nsi mu kiseera ekyekyeya n'abaza 10 ku 10 be yali asize sikyo n'olwekyo tebereza okubaza mu biseera ebyekyeya bwe kiba ekyekyewuunyo ennyo naawe gy'oli n'abo abagwanidde okusikirizibwa okukkiriza Mukama Katonda gw'oyimirirawo ku lulwe weewaawo kiteeberezeeko olabire mu kyo engeri gye kiri ekituufu nti mu biseera ebyekyeya mwe tulina okukula n'okukuzibwa mu ntabagana zaffe ne Mukama olw'okukkiriza kwaffe okuba nti kugezesebbwa si kusuulwa naye kuyimusibwa Mukama yeebazibwe era nga bwe tulaba Ibulayimu naffe we gubeera gye tuli ti mu biseera ng'ebyo ebyekyeya wabaawo okweyiiya oluusi n'olimba oba ne weetaba mu mpitambi z'okwekobaanya nazo ez'obutali butuukirivu ate ebituleetera akabasa wadde nga mu nsookerezo tuba tweyagaliramu ne tubanga abafunye obuweerero naye nga kaba kaseera buseera oluusi akaseera ate akabeeramu n'obweraliikirivu oba okutya ebitatugwanidde weewaawo kubanga mu biro Falaawo oba mu wiiki tugambe oba yali wiiki ng'emu Falaawo bwe yaweeramu Ibulayimu endiga n'ente n'eŋŋamira n'abaweereza n'ezaabu n'effeeza byonna yabirina awo we yali asula mu biseera ebyo sikyo naye teebereza ekyamuli mu mutima ng'alowooza nti mukazi wange bamuntutteko weewaawo nti muwaddeyo kati mironga binamusanyusa bitya kyokka nga yabirina nga n'abamulaba bamwesiimisa nti ogaggawadde otuuse mu nsi ya Falaawo n'akufuula mukoowo mukiraba kubanga yakola ki yeeyiiya weewaawo mwetutyo bwe tulaba nti okweyiiya tebibaamu bumativu tugambe waggulu nti bituleetera n'okweraliikirira oba n'okutya ebitatugwanidde ate oluusi byongera n'ebibaamu n'obuswavu n'emitawaana mingi nnyo nga Ibulayimu gye yeereetera kubanga bwe tukiraba ekyamutuukako mu kaseera ako nti ng'amaze okuzuulwa yanenyezebwa kabaka Falaawo weewaawo mu kunenyezebwa okwo n'aswala era n'agobwa mu nsi eyo ate tukimanyi nti mu kiseera ekyo mwaba abaweereza abaamuweebwa mwe mwaweebwa Hagali eyali kanaaluzaala we Liggwa bazzukulu ba Ibulayimu bonna gye balifuna mu mbirizi zaabwe emirembe n'emirembe mukiraba Mukama atusaasire atubeere okuyiga obuteeyiiyanga nga tutuuse mu biseera ebyekyeya bw'aba atututte mu nsi zaffe ensuubize ez'okumukkiririzaamu weewaawo kubanga amazima bwe gali tetujja kukola bya kumutendereza n'akumusinza kwokka wajja kubaawo okwetaaga kokolwa kw'ebiriwo practical living weewaawo ebitugwanira okuba abakula Mukama yeebazibwe kyokka olw'okuba Mukama Katonda waffe asuubiza n'atuukiriza era nga bwe twalabye nti ffe bwe tutaba beesigwa ye aba mwesigwa kubanga teyeewakanya weewaawo era ng'omuzadde atabogolera bogolezi mwana we agudde ng'ayiga okutambula. Siwe sicho kye mwana waba ayiga okutambula kasita ag'omuzadde tamubogolera nti ogwiridde ki wansaawo situka otambule mangu. Nedda muyimusa mpola mpola n'addamu okumuyimbira tengerere tengerere era tambula yuuyo atambula luliba olwongodduka. Mukama yebazu ne mukama bwatyo ng'omuzadde era nga Katonda omwesimbu era omwesigwa ennyo yayamba Ibrahim ne mukazi we Salayi n'abajja e Misiri n'abazza mu nsi ensuubi ze yali abayitiddeyo okuba obusika bwabwe n'ebyobugagga bingi. Mukama yebazwe, Mukama yebazwe. Tugenda mu ssuula ey'13 nga tumaliriza tulaba olugero luno gye luggwerera olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'okuna we tujja okukoma leero. Ezigamba nti bw'atyo Ibulaamu n'ayimbuka n'ayambuka musonyweko n'ayambuka okuva mu Misiri ye ne mukazi we ne byonna bye yalina ne Lutti ne bayingira mu Negevu. Negevu gye twabuuliddwa gye yatuuka mu lunyoro 9 mu ssuula ey'12. Onyoro 2 nti mu kiseera ekyo Ibulaamu yalina ente nnyingi ne ffeeza ne zaabu nnyingi nnyo n'atambula okuva e Negevu n'atuuka e Beseri mu kifo weema ye we yali olubereberye wakati wa Beseri ne Ayi mu kifo we yasooka okuzimbira Mukama ekyoto. Ibulaamu n'akoowoola eyo erinnya lyani ya Mukama. Mukama yebazibwe. Olwo ne tukakasiza ddala nti Mukama Katonda affe asuubiza n'atuukiriza. Tekimugaana oba tekimulobera kulemesebwa kwaffe kuba nti ng'abaana b'abantu twekyusa oba tukyusibwa embeera oba ensonga ne tugezaako okunafuya ekisa kye oba okunafuya okwagala kw'oba amaanyi ge gye tuli. Weewaawo ye asigala mu ttuluba ly'Obwakatonda bwe n'atuukiriza ebisuubizo bye nga we tulabye agaggawaza Ibulaamu ne mukazi we Salayi n'ekibiina kyonna kye yali agenze nakyo e Misiri. Weewaawo Mukama yebazibwe. Naffe bwe tutyo ky'ekyokuyigira ekikulu kye tuyigiramu amakya ga leero nti byonna nga bitujjidde tuyitiddwa kubanga sifa ababeeyise. Weewaawo ne Omwoyo Mutukuvu aba atuyise n'atulumiriza okukkiririza Mukama n'atulagira nti kye kino ekitugwanidde okukola okwogera embeera ze tugwanidde okweyisaamu. Weewaawo olwo tusobole okwegazaanyiza mu busika bwaffe obw'ebisuubizo by'omukisa gwaffe Mukama gw'aba atuwadde tugaggawaza. Naye oluusi ne tumatiriramu ebyo bye tulimu ate ebiseera by'ekyeya ne bijja ne twerabira ebisuubizo bya Mukama kubanga tubadde nga tetubifumiitirizaako oba tubadde nga tetubisoma nnyo tetubisaako nnyo ssira ne tweyiiya ne tuwaba ne tugwa ne tukkirira e Misiri ne tufunirayo kibooko zaffe ne tuddizibwa gy'ali mu nsi ensuubize ne tudda gy'ali nga tuyizeemu lesoni zaffe ze tuyize ekyakabi nti kujjirako n'ebirala bye tutandyagadde kujjirako mu bulamu bwaffe obw'omu maaso naye nga nabyo bijjirako kubanga Katonda takola ki tasoomoozebwanga bw'atyo kyalagira kye kituukiira era kye kiba. Mukama yebazi. Noolwekyo mu byonna nsaba Omwoyo Mutukuvu atufuule abo ab'amagezi. Weewaawo abawulira ekigambo kya Mukama ne tukikola bye kitusomesa oba bye kitukola ki bye kitubuulirira olwo tusobole okuzimba enju z'obulamu bwaffe nga oyo Yesu Kristo gwe yayogerako eyazimba enju ye ku lwazi. Kubanga emiyaga jajja sikyo n'embuyaga ne zijja n'empewo n'ekkunta naye kubanga yali agizimbidde ku lwazi lw'ebisuubizo bya Mukama kusinziira mu kigambo kya Mukama nga Yesu Kristo w'asomeza enju ye teyakola ki teyagwa. kama ebazu tusabe nga tumaliriza staff omwagara ayi mukama katonda afo omulungi tukusinza era tugulumiza olw'omwoyo omutukuvu ajjula najjuza ekigambo kyo okubeera ekiramu era ekikozi ekisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri era ne kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu ne kwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omutima otuleetere okukifumiitirizangako otuleetere ayi mukama okinywereramu ddala tusobole okweyongera n'okweyongeza mu bisuubizo ebyo ebitufuula ab'omukisa abaweebwa omukisa ogw'emirembe n'emirembe ng'ogwaweebwa jjajjaffe Ibulaamu nga bwe tuyigirizibbwa amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Mukama abawe nnyo omukisa.